Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa galgala saatii lamaawwan akka saatii sadiitti wiixataa haga jimaataatti jechuun mitir baandii 1922 fi 25 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqaban. Babarattoolee galchumilleen isan nagayaa ansoraa halakeeti ardaa roobii hagayitii 23 bare 2017 raadiyoo VOA sagantaa afaan oromootiin televizyiinii fi naayil saatii irra sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadha jenne.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan hoogganaa Eduwaardoo Doos Saantoosii booda ka waggaa 38 booda jechuudha. Angoolaan irra pireezidantii haaraa filachuudhaaf sagalee kennitee jirti. Matoota duwarra qabnu keessa tokko.
Oromiyaa fulaa hedduutti namni manneen nyaataa dhugaatii suuqilee fi geejjiballee dhaabeetiin mormii guyyaa shanii ardhe jalqabduu jira jedhani akkuma ammaa namoonni jedhan goolaan waan ganna haga 40 keessatti argite hin beekne tolfachuu jirti. Waan argamnu keessaa haga tokko oduu tasaana kuna.
Hoogganaa Eduwaardoo Doos Saantoos kan waggoota 38 jala ka turte Angoolaan har'a pireezidaantii haarawa filachuudhaaf sagalee kennitee jirti. Ta'us paartiin Doos Saantoos kan sochii uummata bilisummaaf yookaan immoo MPLA jedhamu ammallee taayitaa qabatee turuu kan isa dandeessisu sagalee argachuu oolu jedhamee eegamaa jira. Sana taanaan ministeera ittisaa biyyattii Joaawo Looreensootu pireezidaantii ta'a jedhamee eegama. Paartiin mormituu biyyattii keessaa kanneen ijoo ta'an yuunitaaf kaasaan paartichi mootummaa qabeenyaa mootummaa duula filannoof oolfate gaazexeessonni maddeen mootummaas paartichaaf loogaa jiru jechuudhaan balaaleffatan. Humni sagalee illee yookaan immoo hanni sagalee illee jiraachuu danda'a sodaa jedhutu dubbatamaa jira. Komishinni filannoo garuu filannoon sun walabaaf madaalawaa akka ta'etti kan hin dubbataa jiru. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Biyya Masri keessatti teessoo seera islaamummaa kabajamaa akka ta'e yuunivarsiitii Al-Azihaar kan gurmuuleen finxaaleeyyii akka Islaamik Isteet Al-Qaayidaa fi kabiroodhaan bifa okkaraa amantii islaamaatti qabamee ture sana dura dhaabbachuudhaaf bifa islaamaa madaalawaa ta'e uumuu irratti hojjetaa jira. Hayyoota amantii yuunivarsiitii Al-Azihaariin haala labsa islaamummaa yookaan immoo fatwaas to'achuudhaaf carraaqqiin godhamaa jiru kun qaama tarsiimoo hayyoonni amantii islaamaa yaada madaalawaa qaban du'aaf okkaratti itti ilaalan kan ilaallatu jedhamee eegamaa jira. Azihaar yuunivarsiitii irraa hayyuun amantii gameessi biyya Masri Sheek Ahmed Xayyib ulaamaaleen islaamaa hokkara labsan guutummaa amantii islaamaatti akka bifa kanaa kennan hin barbaachisu jedhanii dubbataa jiru.
فليس الاسلام دين ارهاب
اسلام must not be considered a terrorist religion just because of a few of its followers have hijacked
دوستون اسلاما اجيتقون بريفما اجتوكو لوقساتني اجيتشاف ايغا امته نغا دنگلاسو دوانو الفتنيف جيتچا قفا امانتين اسلاما اكمنتي شوركيسات الىلمون قبو جدو بريزيدانتي مصري عبد الفتاح السيسيس اكججيرمن يوكانمو هارومس بيتيكيساتي تاي amantiin islaamaa bifa okkarraa xiqqaate mul'achuu qabu waamicha dhiyeessanii jiran. Bulchiisi naannoo Tigraay kan akka ufeen yookaan immoo gammoojjummaan hin babal'anne hojjetu mana maree sadarkaa addunyaa kan yeroo egeree wajjin wal gargaaruudhaan naannolee gogaa ta'an misoomsuun akka uummanni ishee nyaata oomishatu karoora baafattee hojiirra oolfattee jirti jechuudhaan tokkummaan mootummoota meedaala warqee badhaasuusaa beeksisee jira. Bulchiisi Tigraay badhaasa kan argachuunsaa biyya dorgommii keessatti gara xumuraatti dhiyaatan Biraazil, Chaayinaa, Awustiraaliyaa, Yoordaanosii fi Niijeeriin injifachuudhaan ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Tigree irraa gabaasaan arganne dubbatee jira. Akka gabaasaa kanaatti naannoo sana misoomsuudhaaf hojiin kunuunsa biyyoo fi bishaanii Tigraay keessatti waggootaaf hojjetame akka lafti heektaara miliyoona 1 qabxii 2 bosonaan uffisamu taasisu, haroowwan gogan deebi'anii bishaan horachuu, duguugamuun biyyoo xiqqaachuu, uummanni ishee hojjetee nyaachuu fi galiinsaa dabaluu kan dhaqqabsiise ta'u waajjira dhimma yeroo egeree kaasadarkaa addunyaarraa gabaasaan argamee beeksisee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ቢየሳኒ ሜክሲኮ ግዱቲ ኤደዳ ባየ በርባችሳ ለጀዳን ጃሩፍ ጀቸ ዮራኮ ባጀታ ከፊዱ ተውለ ከቦደቲን ዴቪን ተውዱበተን ይጅሩ ከሌሰ ኩታ አሪዞና መጋለ ፊኒክስ ከሰት አሳው ዋን አካ አዱለ ፊለኖ ጠገስ ሰንከሰት ዮሞቱምባ ጭፉ ካንቀምኑ ተውለ ኤደን ዮካንሞ ደላንሱን ይጃረሙ ዱመቀበጀን ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኩን ተውስ ደላሰነ ጃሩዳፍ ባጀን ረመደሙ መነመሬ በከቦታ ዮካንሞ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ይረጋስ ዘሙቀባ በጀተ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከበረኩም ለማኩደ ሰደቲ ባሱንሞ ኦንኮሎሌ ሰፉለ ኬኛ ጀልቀበማ አሳዋሳኒ ከነከሰቲ ሰባሂ ማሌ ዮካንሞ ሚዲያ ረት ቀቀዲ ያሰኒ ቲፉፉዳን ጋባስቶታን ነሞታ ሃሞ ቢየኬኛን ጃለን ጀቹራን ቀቀን ትራምፕ ጋፋ አገየ ኩደለማ ኦከራ ቻርልስ ቪል ቨርጂኒያ ከሰት ከይ ሉቡ ገላፈተራ ከውዳንሲ ገሬሌ ኦላንቱማ ሰኚ አዲሌሊሰን ከነና ከኒዮናዚ ዋይት ሱፐርማሲስቲቭ ኩክለክስ ክላን ጀረማኒረቲ ቀቀ ዱራን ዱበተን ረዴቢያኒ ዱበተን ይጅሩ ፕሬዝዳንትች ጀቸሳኒ ሄዱ ሞርሚካሴ ከገምለመን ቀቀ ሰነገሩ አመንዱበት ይነፈን ዶኒ ዩናይትድ ስቴትስ ውጥ ተደብረካና ዶኒ ብራወጅ ወልት ቡዬ ገላፈተሙ ኦፍቶተ ዶኒ ቢየቲ ኩደኒፍ ሰበባተ ደበለ በላ ወልት ቡይንሰ ዶኒ ለ ወራና ደደቢያኒ ደቀበኒ ራካንከ አጀጃኑም ነገላና ዩናይትድ ስቴትስ ከኩታ ቶርበፋ ዮካንሞ 7th ፍሊት ታይታራ ካሰመኒ ጅሩ አጀኝ ደሜ ነገላና ፓስፊክ አድሚራል ስኮት ስዊፍት አጀጃ ደሜ ቶርቦፋ ኢታና አድሚራል ጆሴፍ አውኮይን ረቲ አመንታ ደንዴታ ጀጁማ ጠቡሳኒ ኢብሱዳን አከታይታ ገለክ ዘንታሲሰን ከስላ ባቲያ መጂ ዱፉ ሶረመባን አውኮይን ሰበባ በላ ውጠተ ደብሬ ከናን አካ በተለቲ ታይታ ገለክ ዘንታሲሰ ሜጅራ ሜጅራ ሆገና ወራና ፓኪስታን ከፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ከሌስ ሞቱማን ፓኪስታን ኡቱ ዶላር ቢሊዮን ሄዱ ዩናይትድ ስቴትስ ራፉደታ ጅሩ አጭ ገረገለሞ ሽሮርኬሶን ሎልቶት አሜሪካ አፍጋኒስታን ከሰረቲ ሐሌላ ገገሱ ሽረገገሰን ገርጋረ ጀቹዳን ጀበሰኒ ከንሳን ቀቀም በላለፈቹዳን ዴቢከ ነጅራ ኑቲ ዩናይትድ ስቴትስ ራ ገርጋር ሰመሻስቴ ማለቀም በርባኑ አከኑ አመነን ቆፈፈና አከሰና ጉማቻ ሰንጎነስ አከውበተኒፍ አከገለቴ ፈተኒስ በርባና ከጀረን ጀነራል ኦመር ጃቨድ ባጅዋ ከመጋላ ራውል ፒንዲ ተርገሙ ዋጅረ ወራና ፓኪስታን ኦላና ከሰት አምባሳደር አሜሪካ ቢ የቲ ከሰ ጀረን ይትከነዱ በተን ጀረ ሜጅራ ሆዱና ማፍቀብሩ ከኑ
ታማታን ጨቀሶ ጀርተን ተራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ኮፒታን ተደበር አንጎላን በይታ አፍሪካ ጋማኪ ባኬስ ቁበት ኡማትገር ሚሊዮን ዲደሚ ሰገሌ ከስ ቁበታ በይተ ተነኔ ዋን ገን ሶዶሚ ሰደቲ ከሰ ጠርግተን በእን ኩና ማንታን ፕሬዝዳንት ፍላቹ ጅርት ጆሴ ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ ጃርስ ገን ተርባታሚ አፍሪት በይታ ነገን ሶዶሚ ሰደቲ ጫላ ቡልቻባይ ሁማን ካርዲ ቡሰውፍ ምፍላተለ አምገቴ ናን ረቡ አምናም ዲቢ ካርዲ ቡሱ ጅር ዶ ሳንቶስ ገናም ሳቲ ሳዲት ቡፈት ፍለኖ ማምበሩም ሰደርከው ተከሶ ረቀቲን ካርዲ አባቡ ሱቡስ ኩናነኒ ጀርከን ቀርቃሩ ፈርም ጅራ ጀቹን ጉሚ ኢስ ኤ ጉጅርቱት ገድባይ ዶ ሳንቶስ ፓርቲቴን ኤምፒኤልኤፍ ቀብሳው ዱፌ ጀዴቲን ኤቤሉ ፍላዴ ጀዴ አፋን ጉታቴ ዱባቹ ባቱለ ሚኒስተር ኢትስ ወራና ካብይሳ ፊሉ ኢኖሉ ጀደኒቲን ድበቹ ጅረን አከማን ተንጅሩ ኮነቲ ፓርቱም ዶ ሳንቶስ ተመለ አንጎላ ቡልቹ ውፍዴማ አከነ ጀቹን አሞ ሚኒስትሪ ኢትስ ቢያቱኒን አመለ ቡልቻ ለፈታ ውፍዴሙ ጅራ ጀቹ አንጎላን ቱኒን ቢያፍሪካ ከሳ ጋሬን አክበርጩማ ወለርተታን ቅሌን ሱርጋፊ ቢሳን ጫልኪፊ ዘይቲ ቀባቹን አዱኛ ከሰት በዳዳን በከምት ቢቲም ዳጉማ አንበከምት ቱኒን አዶ ቀብዱ ህዮምት ሆሪኒ ሲ ከሳሬ ሆማ ቢቱፍ ደደብ ነመዱት ቱጂ ማለጪስ ፕሬዝዳንት ኒሲ ዶ ሳንቶስ ናሞሪ ኡማታ ኛቴ ፍጬ ጀዳኔቲኒ ኢጆሌን ኢሳሌን ኦሩምካ ኛቴቲኒ አፋኒ ተቀቴ ዳብሌ ሞቱማ ሄዱ ከሶጀቲ ጀዳኒን በረዱ ይመቻባሃኒ ናሚ ኦንጎላ አሞ ሀጊት ጉዳን ሁጂ ዳቡ ቆፋሚቲ ዋን ናሚ ሲላ አክልሜ ናማ ጠርጋቹ ማሌዮ አርጋቹ ትንጀር namiyaka Esperanza Franco Domingo Fati warra jireni gara tammes.
Hoje é o meu primeiro dia do voto porque nunca me interessei com voto e não sabia qual o que.
Akanjet, haga ladde ofargeyo aradakar di buse nam filade. Filachum feduyo, faida si mbekuyo, ardamoji jiram feda. Namin len tanum nunjechu jira. Barihinum dabra nuammo achum jira. Jireni khen fulut nchocho ujachun gara mate tindubat. Namiyaka Maria Bavatoro Fati jarro le jijjirame dufe jedaniti ni abdin kardi busu jranke satok.
Eu acho que há melhores perspectivas.
Akanamit silalalu mal kawaya kapto kojira. Garabal lataniti ni yo wal sila dubbatani humeddu jijjiramu dandayet. Adolf Maruaka namganni jatami shaniti matin presidenti badade kufe bula biyiti ammo belofte gara wakacha bulti jet.
O seu filho $500,000 un relojo. O que ele hoje escolheu?
Ele mesa, ele me presidente de tu, dólar a comissionite em London e sati bitati. No arre la faja neite em uma namo manquezir. O mancam no iu, o maio que se enger rojet. Partilhen siasa, jahan akibitane tibulchaun landanirati, o andu al dubbatan. Ministeri tiswarana amantan filamu dandajer ankonene, jirene biitana inum waiyesa jadetin viyawa dagale. Parti mormitu unitana mo, iyo filatame. Hori ummata badur uwaja chundubbat. Nami Angola hedduna mo dubbin akkasitti fudatamu ummalle akkasitti lal ummalle ejer. Gan haganga ukhessatti bahani filachunu milkito kojer. Nami akka Joa Malungo nami ganna shantamilama.
È ambiziosa, è praticamente...
Akanjer, nami filannotan abdi negat, bahani filachunu wanto kojer. Ak bulchoti jananiti, nami Angola bulchu filani borum ujijalkab. Tammatan jakasu jirtan tur radoni VOA saganta afan oromot kopite negerjal kam neger daqiqa 13 tokiane isani radoni ten jakasa wari ujirtan ingelate facha tidabara ado tanadu bannu yogal gala kha kana kha kanfa yonami duri ijolle fi wana kakkati mbarsi fat fakenna tab ijolle kha duri bino yojadan binenti hi bojadan hi boyafa duri duri fa jecha kutu kruto fa jecha ijolle tabatqa bacha wani ijolle te sambarsi ftani galbi qabacha jecha ado tanjenu biyiti guddatellen wo maqabdu ha kana kan jabe fatte tin filmin ujjetatte kitaban barre fatte guddatten wanu fitti fa ay qaban banantano mamitire
ibo hibib dechi gan mahera seratuma ala bota da pepe kama biyasir nagada kamala to ishiyoda biyamu ambalade nuti biyobe
kabaruwe in sala Chebeka, jibiti baru karma, warna loti subeka. Il maboru kotala alami kutiftebeka. Ibeka, ya chicha garati ya ni garake simbeka. Ibeka, tarda gada naga nage, gada mochi naga nage, warra huro naga nage. Adan orom naga nage apo boru gaba haye lon toy du gaba haye oy du dirana ma haye am thu na ma jana haye e bore diya haye e bore diya haye e hama e hama e hama e hama Chafai, kajisa, kabate, yoroda, amaroda, yoroda, amaroda, aha, amaroda, aha, amaroda. Lavasena, kajalala, anduramai, wabrille, farimaltu, aradabuna, zimapa. Washi ya washi 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 ya washi washi shanangi be ya washi kalamuna bash bash shanangi be
keki ya badada galate fanne wana fedda bertamman tan jaqasu jirtan tun ne radone VOA kopya fanoromot Oromiyaat nami gibira itti guddaat falamma bahe ardalle mormii gaafii gargara gaafachuuf itti jiraniin godina gargara keessatti nami gabayaa lagateeti manoole manneen nyaataa dhugaatii suuqilee fi manneen hedduu cufa olee jedhan mormii guyyaa shaniif labsan tana ardi jalqaban mootummaan Itoophiyaa gibira namatti dabalan kana dogoggora hin qajeelchaa jedheetiin labse tana irratti jiraattota gargara dubbifne nami tokko akkana jedheetiin amboo tujubeetti.
Ani jiraata godina shawaalixaa magaalaa amboon keessan jiraata. Magaalaa amboo keessatti egaa duurni nagannaa gabaa bineen galee jira ganamarraa qabee. Sochiin kamtiyyuu hin jiru jechuudha. Ganamarraa qabee konkolaachisaa haa ta'u, suuqolee, hoteelas haa ta'u, wantoota hin jiru jechuudha. Magaalaan kun duwwaanuma ta'ee ta'ulee jechuudha. Arraa eegalee. Sochiin kamiyyuu hin jiru. Sirna bittaaf gurgurtaa kamtis dhaabbatee jira. Sochiin geejjibaa kamtiyyuu hin jiru jechuudha. Manni akkuma naannoo jiruuf akkuma ollaa jiruun ergaa darbuus waan dhaggeeffannaa ni qaba. Gama biraatiin immoo sooshaal miidiyaa kanas namoonni hordofanii sooshaal miidiyaadhaan waan dhaggeeffii qaba. Namni akkuma jirutti duraan marsaa sadaffaa irra jira. Marsaan tokko fa'aa waa'ee duraatiin marsaan nama faasillee haa ta'u. Amma garuu marsaan kun gibirriti kan hin shiroofnee jira. Gibirrallee ni dabalata. Garuu inni guddaa fi inni olaanaan mormitoota. Paartii siyaasaa ta'anii karaa nagaa otoo falmaa jiranii hidhamanii mana hidhaatti diriirsa guddaan otoo irra gahaa jiru kabajamoo otoo qabanii kabajatabanii diriirsi guddaa irra jiru uummata kanaaf otoo dubbatanii isaanii sababeeffachuudhaan egaa nagannaan kun kan bifa aasiilee gale har'a uummanni waliin galee isaan hanga bahanitti nutitti fuumnaa hin gurgurru hin dibbineerraa hin dibbinee irra nun bulchitanii. Mormii kanarraa qabee kaleessa gargararraa eegalanii mormiin kun akka hin taaneef. Haga danda'an hunda doorsisaanis haa ta'u waamanii guyyaa kana hin cufiinaa waan kan yoo raawwate adabbiin qabaa jedhanii doorsisaa turanii. Kaleessa galgalarraa qabanii immoo nama karaarra deemu sakatta'aa fi naannoo gara duwwaa shaniitti reebinsillee mudateera namoota halkan sana galgala deemanii. Kanuma gaagalamaa ta'an immoo doorsisuma gaasuukii illee foon isaanii cuqqaarameera jedhan jira. Namoota qaqqabatan illee hin jira jechuudha. Nama irraa qabee jechuudha. Namni illee karaarra hin jiru. Nama jibbisiisa. Karaa ona wayii yookiin baadiyyaa wayii keessa jiran namatti fakkaata. Magaalli hundi illee jechuudha. Hojii mootummaas immoo isaan hundi illee akkatti dhaqanii harcaatiin jira jechuudha. Warri dhaqees callisanii dhuma hojii idilee osoo hin hojjetiin biiroo gahanii achi dhaabatanii bakka waan kana dubbatanii deemuudha malee hojiin idilee hin jiru jechuudha. Biiroolee keessatti illee.
Kanii godina hojjechaa magaalaa Gindii keessa jira. Naannoo safara baankii gadiitti argama. Magaalaa Gindii keessatti guyyaa irraa kana konkolaataan uguramee jira. Suuqii garuu dirqamsiisanii barsiisanii jiru. Hanga sa'aatii sadiitti hundumtuu sochii tokko hin dorqomanii turani. Yeroo sadaffaa aluma biyyattii ilaalchisee tokko fa'aa hidhamtoota siyaasaa warroota akka Obbo Baqqalaa Garbaa. Akkasuma Obbo Gurbaanaa Leellisaa waan hidhamaniif mirga hiree ofii dhiyeeffachuun heera mootummaa taa'etu jiru. Waraqaan baasanii wayis gaafachuu akka hin dandeenye ittiin uummata Oromoo gowwomsuuf deemaa turan. Yeroo ammaa kana immoo uummati kun kana hundumaa ofirratti baree waa'ee mirgasaa, waa'ee haala jireenya isaa, waa'ee haala qabeenya isaa irratti alagaan ajajus hubateera. Dhaloota ammaa yoo asirratti immoo Oromiyaa miti addunyaa warra bittuu danda'ani. Sababni kanaaf uummatni mormii isaa finciilaan dhageessisuuf uummat dargaggoo Oromoo qofa osoo hin taane qotee bulaa daldalaa isaa mootummaa isaa adda addaa finciila wal faana dhabuyyaa irraa kan inni gaggeessuuf yaalii godhaa jiru. Akka magaalaa Gindiitti Oromiyaa kana dura dhaabbachuuf kaleessa mattiinyaa torba waliin waraanaa kan magaalaa Gindiitti galte. Tarkaanfii fudhachuuf jarree yaalii siin godhu garuu yeroon keenya immoo fuula jalaa sodaa tokko malee amma dammaatiin homa fiidee deemaa jiraa. Baajaajii ittiin suuqii humnaan bantiisan malee konkolaataan geejjibaa tokko socho'uu hin dandeenye dammaataa jechuudha. Isaanii hundumaan akkuma kaleessaa jedhanii bulchiinsi magaalaa siyaasa godinaatti yaalii uummata sagalee isaa uguruuf yaalii godhu. Walumaa gala hooggantoonni siyaasaa fi ija biyyattii kakkaayisan barbaacha uummata Oromooti. Lammata immoo gibira sana yerootti miidiyaadhaan warroota akka Obbo Lammaa Magarsaa oolan soba uummata goomsuuf aasee malee murtii tokko iyyuu ofii ijoo laachuuf hin dandeessu. Sababii sana uummata Oromoo sana hundumaa bareeda. Hojjetaan mootummaan ofii ijoo mormiiti yeroo har'aa akka uummati ijee isaa wal beeratee waamanii doorsisan uummati kun hin fudhanneef. Kaleessuma gibira nama torbaatanii sanyii waamanii wal beekee uummati garuu hin fudhanneef akka magaalaa gandii dandeenyuu kabajamoo Haayilamaariyaam Dassaalenyi jedhamu malee magaalaa Gindii keessatti garuu hoolola sobaa isa mootummaan jiru Obbo Lammaa Magarsaa jedhamu osoo hin taane wanta dana keessatti gaggeeffamu as biittaa yuunitasuma mootummaa Oromiyaatti gaggeeffamu waliyyuu hin fakkaatu. yebira jaalatin ci bitu bitu ci mutu ma da bace ta fata gitte de mun do ci sadir no ma har waliya ci bu wona ko fi ka rabbi ci bitu tammi do ci sadir o dina arar be ba magala ramon jira da magala ti yero ran tana sirna gello wala ni wodi bur ko bare no mutu man ci tukare be ta du kwano ni fi man ni tuti ci man ni ata ci man ni bishani on kun man ta kallen jiro te ran tana ko senti di bera ko don television ni an ko television ni ci ko da magala ramon ya amma sorni kanwa digirati shi idan tonni siyasa oromo mane da hafi jiran no ayi tabani somalen da oromo muru ada du danga oromo ko na haba ki wato kan je ofi garin mu kan harbe bi fa yake to idan ga sa authority bor fadan amma duk wala da diri je shi hani dan ni ban tayi turan amma to su zaki su turan amma ba ka ci gode da daban ne biye ni fi do tan barti zan khani ki fa biye zan shi ko tan khani ko khani ki fa bodare da daban ni sashen boda budu ba ka ta ne ni biye sashen boda di bara di bettu fani ki lamu mala ka ni gere mala mun ga ta gere ci ra ali ma yana wata ka ba yana are mu fa ka shi da yare shi da ran tan kuma ti ti ka police ayu mu ran ta ti ni shi ka bi mu ta on ta da mala ta ku ni ran
godila shi ni ta magala shashaman ne ke satti manni waye gidira kana ka falu ratti gaba laga chuda garani guya jani ji ka gaba laga chu dukka chu hu fara bahu di chu hu mana bahu wan godani ire du na magara shashaman ne ke satti ma ganda duwa to ko jama ganda duwa to ko ratti nanni to ko in banni dukka to ko yu banani jiro du bisa polisoni ire de ma gidin ma fi so da dan dawra bi ka ratti tirif ka duwa to ko san kana moga amma ganda boso jadani ganda duwa sadi ida demat giddin basisa warran banina mo ti hafe famere jadati mantan sadra demu ti jadani akaditi raidun dukana chofametin ole ara akasi wan shema ne kiti jo akasi wan gara kofale dodara kunina mo chofi sa gudu mangu ti chofame jara kajiro motumma koni gidera wan hinjere fure na marra kaudan kana ummanni hundi isa motuma kanati are itidallane ituma wali galani gaba laga chukamna guya shan kana jedani akati dukani tufa wale banki ko hawani amma ganda duwar ko shashamane da ganda duwar ko banki fi manel yala hospitala fi kanka fata tanitu bana wale arra kajirun ganda duwa to kechun akka magala to kunita ba guddora guddara bai kunun disha chufame manara fula bus station kesa kula buhata konkolata tokko konkolata to konjur konkolata ni yasi demu yu police iran ajjabame police iran durado wanaka ega haga bakka inni demu akati gesan
taggefato ta kenya kome ummat esa jruf mormige ge samajru laltise biro communication e oromia daqabu fialingone harraf milkofne mumich ministera ethiopia haile mariam dasalingaru tilma magali guyaf gibra laltise tumra torban darbe galmala libala sharatan addis keset daddalto tawalin marigegge sanin hojino jotame dogogorakka qabu beksisan
yenya sewoch yaderagu tiluku sitat attaqalay gabihin no yelatefut attaqalay gabi zimbulo sitay gada gibru bin yakkel dohone yallala
namonni kenye dogogirisan hojjetan gali wale galati kan isam mattansan gali wale gala innalalamu namagibri meqa akkate imbegnef rifasisada sharafame gibri kumalamav saditawun rature miliyonan kanjeru wanit mattan famef nama biddake sabu sitasise kundogogora tokko dogogorri ni gudda lammatammo hojiche na hojjetamu ummata walit qamne marisis nejirra sana kana gone jirra jechudan gabasi kijbad yate namni dimisalallatu sirrit utum mariyatin dimmotarra darbamantu gati guddanu basisajira kanaf nanno sanat hanqina ragafi hanqino banno umamet attumman dabalame rakkolen mudatan hedduda akatilmama kenyat ibarra arka furtamni tilmamni galiguya rakko hakqaw banne jira
kome ummat eesa jiru ke satok hoganonni siyasa hidajran hay kaman laftinanno oromia gama somalet ticitun haafu kajedulle ke sattargama angon motumma kanadur radedde biun gamta Awropaaf kanakka garele mirgana mabra waena mota hidamani gafin innadiyatu hidamtonni siyasa biya kanake sa hinjiran kannen hidaman siyasan kan walqabate utuntane yakkan shakkamani qabaman debi jedu kennaturun niyadatama imma gibraf gafi ummati e sajiru kana ilalchise qama motumarra debi argachu yalinke ittifufa akkumar gannet kadesinuta
Ayyataam caqasu jirtan turre radio VOA saganta afaan oromooti hamma moo yaadisan bilbilaan nu ergitan keessaa xiqqaa tokkuna.
Qopheessota qophii VOA sagantaa afaan oromoo akkam jirtan nageenya keenya bakkuma jirurraa isin haa dhaqqabu keessanilleen nu haa dhaqqabu. Waa'ee uummata oromoo ilaalchisuudhaan akkasumatti immaas lola dheenya kan guddina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo aanaa Cinassan kan magaalaa ganda Daawwee Irreechaa jedhamu akkasuma naannoo sanii warreen dhaawamanis rabbiin madaa heenaa rabbi haa godhuu fi warreen dirilleen seenaan ni yaadataa arraas boruus taanaan isin duuba jirra jajjabaadhaa isin faana jirra hanga xiqqaa Puntlaandii Boosaasoo irraa hin eegalle.
Haloo qopheessitoota VOA akkam nagayaa fayyaa jirtu isin duuba jirra jabaadhaa isiniin jenna garuu haalli biyya keenya keessi jiru baay'ee nama yaachisaa. Ummannis yeroo dheeraaf qawween sodaachisaa turanii haramas hidhaa fi ajjeecha arreebichaan sodaachisaa turanii haga fedhee miidhaa uummata irraan haaganii malee gaafii uummataatii fi fincila uummataa dhaabuu hin dandeenye sanumallee irraan baranne ammallee homa san oofaa jiranii karaa adda addaatiin uummata mana hidhaatti guuraa jiranii kun ammoo waan aangoo isaanii dheeressuun fakkaatu garuu hedduu kan nama gaddisiisu mootummaan kun homa tokko irraayyuu hin baratu fincila waggaa dabree irraa silaa waa barachuu qabaa deebii uummataa kennuu qabaa. Balleessaan kan mootummaatti osoo jedhu wanni inni dalagu faallaa saniiti. Fincila uummanni gakaasaa jiru haga deebiin uummataa deebuutti itti uummanni itti fufaa jira hin gargaarra isallee Oromiyaa hedduu warra naannoo akka Diriidhawaa akka Finfinnee kana lafa federaalaa ta'ee ciree qabeenya Oromoo bakkirraa maddi irraa galu akka kaisaa godhu godhee itti fayyadamaa ture itti fayyadamaa jiru waliin beeyna kun hunduu dalagaa inni uummata Oromoo irratti dalagu. Naannoo daangaa kanatti lafa Oromoo fuudhee gurguree namaa kennaa jira. Uummata hidhuu, uummata reebuu, warra mormitootaa hidhatti guuree bira taa'u, haa dhaabuu, ka hidha gataa dhiisuu, kaan hidhuu haa dhaabuu jenna fayyaa taa nagaa.
Taa'ee akkam jirtan gaafii kana ogeessa fayyaa nu gaafadha. Waan ta'e tokko jira biyya Afrikaa keessatti namichi tokko balballi sibiilaa guddaan tokko miilarra jigee booddee miilli isaa madaa'ee mana hakimii yoggaa dhaqu doktoroonni fitnessii osoo hin waraanin naafanii booddee infekshinitti ta'ee infekshinii kun sammuu seenee qaallichi addunyaa irraa gale. Waan kana barnoota guddaadha uummata keenyaaf. Fitnessii kun maali? Amata meeqaaf yoo nam tokko tallaalli isaa fudhate faayidaa isaa qaba? Fitnessii kana barbaachisummaa isaa uummata keenyaaf ogeessa fayyaa akka nu gaafatan isin gaafanna. Galatoomaa tallaalli teessanaas jaamu barbaachisaa akka ta'e uummata keenyaaf nu ibsa. Fayyaadha.
Ayyalam isaanii yaada nu ergitan guddoo galateeffannaa yaad keessan nu barreessan nu bilbilaa jechaa magaraa nama osan deebisaa gidi qatoo koor.
Dhaggeeffattoota keessaa matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa hoogganaan Eduwaardoo Doos Saantoos eegaa taayitaa qabatiin waggaa 38 booda har'a Angoolaan filannoo geggeessitee jirti ta'us paartiin Doos Saantoos kan sochii uummata bilisummaaf yookaan immoo MPLA jedhamu taayitaa qabatee turu kan isa dandeessisu sagalee argachuu hin oolu jedhamee dubbatamaa jira. Sana taanaan ministeera ittisaatu itti fufee taayitaa qabata jedhamee jira. Biyya Masrii keessatti teessoo seera islaamummaa kabajamaa akka ta'e yuunivarsiitii Al-Azihaar ka gurmuuleen finxaaleeyyii akka Islaamik Isteet Al-Qaayidaaf kabiroodhaan bifa hokkaraa amantii islaamaatti kennaa turan jijjiiruudhaaf bifa islaamummaa madaalawaa ta'e uumuu irratti hojjechaa jiru. Ayyoon amantii yuunivarsiitii Al-Zihaar haala labsa islaamummaa yookaan immoo fatwaas to'achuudhaaf carraaqqiin godhan kun qaama tarsimoo hayyoon amantii islaamaa yaada madaalawaa qaban du'aa fi hokkaratti ilaalan kan keessaa qabu jedhame jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Ayyalam qophiin ittiin taarratanuma nagaa keessa nu bula bora walagarraa sagantaa afaan amaaraatti ammaan ta'an jalqaba. Thank you.